mana babula koba kubobulango na enga wa nali kitabo chiri open chebalino kusoma tebasoma nga uli wonkwata weyagala olweyagala silwa kundu nga teweka kasonsobola gwangonderezo chira piru nga ndi mu mikono jo mba wakukuba pati ku mikolo jo ngomukwano gogwe guliko stripti z'omutima gwange wasalako pozi n'ekirala kumba ku mutwe guno nkujukira engeri gye wakwatamu mutima yanjawulo nkujukira beta one zondowooza satomba ku mutwe guno nkujukira beta one nina tatu ya fesi yo ku bongo kuno nkujukira beta one engeri gye wakwatamu mutima yange rindala lusuku lwange lwambala omanyi ne mami yange olakala nzokunyumako sisowuka kwambala wabula natama I know you know the grammar tewe maka watowaina tetuleba maina kalab dance fina you a sucker fidi we miwaina sukuma muliro tondyamulukwe kachibe choja mumiro kasa fire sukuma muliro kakesikobole sobotalya musiro maso talaga mulisa mubiro sejotalite bantuma bantu mejuli mewe siva mufo kubatonva kumutwe guno nkujukira engeri gye wakwatamu mutima yanjawulo nkujukira beta one zondowooza satomba ku mutwe guno nkujukira beta one nina tatu ya fesi yo ku bongo kuno nkujukira beta one wansoma nga uli wonkwata weyagala olweyagala si lwa kuno nga teweka kasonsobola gwangonderezo kira biru sejotalite bantuma bantu mejuli eyo bx bandi bet ena coffee shop ebirala batwale bandekere juli I don't wanna drink milk in a dirty cup dilbam tondyamulukwe kachibe choja mumiro kasa fire sukuma muliro kakesikobole sobotalya musiro nga ndi mu mikono jo mba wakukuba pati ku mikolo jo ngomukwano gogwe guliko stripti z'omutima gwange wasalako pozi n'ekirala kumba ku mutwe guno nkujukira engeri gye wakwatamu mutima yanjawulo nkujukira beta one zondowooza satomba ku mutwe guno nkujukira beta one nina tatu ya fesi yo ku bongo kuno nkujukira beta one wansoma